dunia wangu ni kama yameandikwa, yaliyokuwa faida na yahesabu kama hasara. Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia,
ewe mbingu ya kili haya. Would you welcome me, Missy?